Hezekiah 16 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2. Ndodana yomuntu yazisa iJerusalema izinengiso zalo. Verse 3. Uthi, isho kanje inkosi uJehova kulo iJerusalema, ithi, ukudabuka kwakho nokuzalwa kwakho kungokwezwe laseKhanani, uyihlo wayengumAmori nonyoko wayengumHithikazi. Verse 4. Ekuzalweni kwakho inkaba yakho ayinqunywanga ngosuku lokuzalwa kwakho, awugezwanga ngamanzi ukuba uhlambuluke, awuhlikihlwanga nakanye ngusawoti, awusongwanga nokusongwa. Verse 5. Awuhawukelwanga yiso ukuba kwenziwe lokhu kuwe uphathwe ngobubele, kepha waphonswa enhle lokhu wanengeka ngosuku lokuzalwa kwakho. Verse 6. Lapho ngidlula kuwe ngikubona ungqasha egazini lakho, ngathi kuwe, wena osegazini lakho phila. Yebo, ngathi kuwe, wena osegazini lakho phila. Verse 7. Wande njengehlumela lasendle, wanda, wakhula, wabukeka nokubukeka, amabele akho aphuhla, izinwele zakho zazimilile, kepha wawunqunu, wawuze. Verse 8. Lapho ngidlula kuwe ngikubona, bheka kuyisikhathi sakho, isikhathi sokuthanda. Ngene kaingubo yami phezu kwakho, ngembathisa ubunqunu bakho. Yebo, ngafunga kuwe ngangena esivumelwaneni nawe, isho inkosi uJehova, waba ngowami. Verse 9. Ngakugeza ngamanzi ngahlanzisisa igazi lakho kuwe, ngakugcoba ngamafutha. Verse 10. Ngakwembathisa imfekethiso, ngakufaka izicathulo zesikhumba samatahasi, ngabhinqa elinene elicolekileyo kuwe, ngakusibekela ngosilika. Verse 11. Ngakuvunilisa ngezivunulo, ngafaka amasongo ezandleni zakho, nomnaka entanyeni yakho. Verse 12. Ngafaka icici emakhaleni akho, nama genqeza ezindlebeni zakho, nomqhele omuhle ekhanda lakho. Verse 13. Wawusuhlotshisiwe ngegolide nangesiliva, isambatho sakho sasiyilinene elicolekileyo nosilika, nemfekethiso wadla impupho ecolekileyo nezinyosi namafutha. Wawumuhle kakhulu impela, wahlahlamela waze wathola ubukhosikazi. Verse 14. Igama lakho laphumela ezizweni ngobuhle bakho, ngokuba laliphelele ngemhlobiso engangiyibeke kuwe, isho inkosi uJehova. Verse 15. Kepha wethemba ebuhleni bakho, wafebela igama lakho, wathululela bonke abadlula ubufebe bakho baba ngobakhe. Verse 16. Wathatha ezingutsheni zakho wazenzela izindawo eziphakemeyo ezingamagqabhagqamba, wafeba kuzo okungazange kwenzeke nokungasoze kwenziwa. Verse 17. Wathatha izinto zakho ezinhle egolideni lami nasesiliveni lami engangukunike khona, wazenzela izithombe zabesilisa, wafeba nazo. Verse 18. Wathatha izingubo zakho ezifekethisiweyo wazisibekela, wabeka amafutha ami nempepho yami phambi kwazo. Verse 19. Nesinkwa sami engangukunike sona, impupho ecolekileyo namafutha nezinyosi engangukudlise khona, wakubeka phambi kwazo, kwaba yiphunga elimnandi kwaba njalo, isho inkosi uJehova. Verse 20. Wawathatha amadodana akho namadodakazi akho owangizalela wona, wawahlabela zona ukuba adliwe, babuncane ubufebe bakho. Verse 21. Ukuba ubulala abantwana bami unikele ngabo kuzo ngokubadabulisa emlilweni na. Verse 22. Kuzo zonke izinengiso zakho nakubo bonke ubufebe bakho, awukhumbulanga izinsuku zobusha bakho lapho wawunqunu, wawuze, wangqasha egazini lakho. Verse 23. Kwathi emva kwabo bonke ububi bakho, maye, maye kuwe, isho inkosi uJehova. Verse 24. wazakhela iqhugwane wazenzela indawo ephakemeyo ezidaweni zonke. Verse 25. Ezingosini zonke zezidaladi wakha izindawo zakhe eziphakemeyo, wenza ubuhle bakho baba isinengiso, wenekela bonke abadlula imilenze yakho, wandisa ubufebe bakho. Verse 26. Wafeba nabaseGibhithe, abakhelwane bakho abanyama inkulu, wandisa ubufebe bakho ukungicunula. Verse 27. Bheka ngase ngelulela isandla sami kuwe, nganciphisa ukudla owakunqunyelwayo, ngakunikela entandweni yabakuzondayo amadodakazi amaFilisti ayinamahloni ngendlela yakho yokukhanuka. Verse 28. Wafeba nama-Asiriya ngokuba wawungakadeli, yebo wafeba nawo kepha namanje wawungakadeli. Verse 29. Wandisa ubufebe bakho kuze kube sezweni labathengi iKalideya, kepha nangalokho wawudelanga. Verse 30. Yeka ubuthakathaka benhliziyo yakho, isho iNkosi uJehova. Lokhu wenza zonke lezi zinto izenzo zesifazane oyisifebe esingazibambiyo. Verse 31. Wakha iqhugwane lakho ezingosini zezidaladi, wenza indawo yakho ephakemeyo kuzo zonke izigcawu, ungabanga njengezifebe ngokudelela inkokhelo. Verse 32. Wena mfazi ophingayo, othatha abafokazi esikhundleni sendoda yakhe. Verse 33. Zonke izifebe ziphiwa imivuzo, kepha wena unika zonke izithandwa zakho imivuzo, uziqashe ukuba zifike kuwe nxa zonke ekufebeni kwakho. Verse 34. Wahlukene nabanye abesifazane ekufebeni kwakho ngalokho ukuthi akakho olandela wena ukuyofeba. Ngokunika kwakho imivuzo, ungaphiwa imivuzo kodwa wena ngalokho wahlukene. Verse 35. Ngalokho yizwa sifebe, izwi likaJehova. Verse 36. Isho kanje iNkosi uJehova ithi, ngokuba uthululile amahloni akho nobunqunu bakho, bambula ngobufebe bakho, nezithandwa zakho nangenxazo zonke izithombe zezinengiso zakho, nangegazi labantwana bakho wabanika lona. Verse 37. Ngalokho bheka ngiyakubutha zonke izithandwa zakho ozenamisile nazo, nazo zonke ozithandileyo, nazo zonke ozizondileyo, ngizibuthe ngakuwe zivela nxa zonke, ngizambulele ubunqunu bakho ukuba zibone bonke ubunqunu bakho. Verse 38. Ngiyakwahlulela ngesahlulelo seziphingikazi nesabachithi begazi, ngihlisele phezu kwakho igazi lokufutheka nomhawu. Verse 39. Ngiyakukunikela esandleni sazo, zilibhidlize iqhugwana lakho, zizidilize izindawo zakho eziphakemeyo, zikuhlubule izingubo zakho, zithathe izinto zakho ezinhle, zikushiye unqunu uze. Verse 40. Ziyakwenyusela isixuku zikukhande ngamatshe, zikuhlahlele ngezinkemba zazo. Verse 41. Ziyakushisa izindlu zakho ngomlilo, zikwahlulele emehlweni abesifazane abaningi, ngenze ukuba uyeke ukufeba, wena ungabe usanika umvuzo. Verse 42. Ngiyakuqeda ukufutheka kwami kuwe, umhawu wami usuke kuwe, ngibe nokuthula ngingabe ngisacunuka. Verse 43. Ngokuba awukhumbulanga izinsuku zobusha bakho, kepha ungikhathazile, kukho konke lokho ngiyakwehlisela indlela yakho phezu kwekhanda lakho, isho iNkosi uJehova, ungenzi ukukhanuka phezu kwazo zonke ezinye izinengiso. Verse 44. Bonke abalinganisa ngezaga bakulinganisa ngalesi kuwe bathi, njengonina injalo indodakazi. Verse 45. Uyindodakazi kanyoko owanengwa indoda yakhe, nabantwana bakhe ungudade wawodade wenu abanengwanga amadoda abo nabantwana babo. Unyoko wayengumhetikazi, uyihlo wayengumamuri. Verse 46. Udade wenu omkhulu uyiSamariya, elihlezi namadodakazi alo, ngakwesokhohlo sakho. Udadewenu omncane ohlezi ngakwesokunene sakho uyiSodomo namadodakazi alo. Verse 47. Awuhambanga izindlela zabo, awenzanga izinengiso zabo, kepha njengokuba lokho kwakuyinto encane nje, wonakala kuzo zonke izindlela zakho kunabo. Verse 48. Kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, iSodomo odadewenu alenzanga lona namadodakazi alo njengalokho wenzile wena namadodakazi akho. Verse 49. Bheka nakho ukona kukadadewenu iSodomo, ukuzidla nokusutha ukudla nokuzinza okuthuleyo kwakukhona kulo nakuwa amadodakazi alo, kepha aliqinisanga isandla sabampofu nabaswelayo. Verse 50. Babeziphakamisa benza izinengiso phambi kwami, ngase ngibasusa njengokubona kwami. Verse 51. ISamaria lenzanga ingxenye yezono zakho, kepha wandisile izinengiso zakho kunabo, wathetha odadewenu ngazo zonke izinengiso ozenzileyo. Verse 52. Thwala wena ihlazo lakho, lokhu wathetha odadewenu ngezono zakho ozenzileyo, ezinengekayo kunezabo, balungile kunawe. Yebo, mawujabhe uthwale ihlazo lakho ngokuthetha odadewenu. Verse 53. Ngiyakubuyisa ukuthunja kwabo, ukuthunja kweSodomo nokwamadodakazi alo, nokuthunjwa kweSamaria nokwamadodakazi alo, nokuthunjwa kwabathunjwa bakho phakathi kwawo. Verse 54. Ukuba uthwale ihlazo lakho, ujabhe ngenxa yakho konke okwenzileyo, ube yinduduzo kubo. Verse 55. Odadewenu iSodomo namadodakazi alo bakubuyela esinweni sabo sokuqala, neSamaria namadodakazi alo bakubuyela esinweni sabo sokuqala, wena namadodakazi akho nibuyele esinweni senu sokuqala. Verse 56. Ngokuba udadewenu iSodomo akaphathwanga ngomlomo wakho ngosuku lokuzidla kwakho. Verse 57. Bungakambula ububi bakho njengasesikhathini sehlazo lamadodakazi ase-Aramu nawonke amadodakazi amaFilisti alihaqayo akudumaza nxa zonke. Verse 58. Usuyathwala ukukhanuka kwakho nezinengiso zakho, usho Jehova. Verse 59. Ngokuba isho kanje iNkosi uJehova ithi, ngiyakwenza kuwe njengalokho okwenzileyo, udelele isifungo, waphula isivumelwano. Verse 60. Kepha mina ngiyakusikhumbula isivumelwano sami nawe ebusheni bakho, ngikumisele isivumelwane esiphakade. Verse 61. Usuyakukhumbula izindlela zakho ujabhe, lapho uyakubamukela odadewenu omkhulu nomncane, ngukunike wona abe ngamadodakazi, kungabi ngesivumelwano sakho kodwa. Verse 62. Usuyakuzikhumbula izindlela zakho ujabhe, lapho uyakubamukela odadewenu omkhulu nomncane, ngikunike wona abe ngamadodakazi, kungabi ngesivumelwano sakho kodwa. Verse 63. Ukuba ukhumbule ube namahloni, ungabe usavula umlomo wakho ngenxa yehlazo lakho, lapho ngikuthethelele konke okwenzileyo, isho iNkosi uJehova.